El Nino, aquí en Nairobi. O así, it's been so long, John. Ku Big Bush ndo vako, ku Mandimu bado ni vako. What else? Ini tick basi vile mnajimu amitishi. Jinacheki mnangoja kuwaliko kwa mazishi. Tegea kadegea nta wa Kolkanes makers. Hama wapishi. Ni how many days bila perfection na bado tunaishi. Amtijua tuliwatema na distance already ni tick. Kole sana ngekuwa wapi kasi jaro na tick. Simerock kwa kompe already mini unique. Na nta rock hard kawa kafloka na riff. Already ntamada na zile mtasema. Adile siku ntapaka glue. Ama ile time mtakuwa na flu. Kasi sin flu. Ati already a king. Nigga be mafani kupe clue. Nowadays mkineke bare si fail bad na pita through. Always on position. Ato unezo ulizi hafa kwa masoja. They are my fans also wana just busy. Ni maujanja. Siezi dunge niko na flow. Already mlishtulua na El Nino. Others ni rasha rasha. Nikikam ta dance kama kwa Rino. Already united inua mikro. Katiki mekata utengano Buda, hapa ni makutano. Ile mzazi nikispit everywhere. Nika nimekuwa cheesy. Naendelea kushanga El Nino nikipanda ngazi. El Nino ni jina kubwa ka jina paro. Nachorea out just because sija toka daro. Kaili kwa kinde already tricky meongezea maziro. Ata zifike trillion, tazichora kwa pepa na bairo. Afrika na wamulika, nika niko jua Mount Kilimanjaro. So ninja wacha kujita ole lengu na bado ole kaparo. Overseen, kwa rap game ni ite mugo wa kibiro. Nahona na watiki mnipate mbele nikutumia Kilimanjaro. Stop me now. So hard, wezi stop nature. Niko top ninja na waiting die. Nika miebong scar vulture. Get me off in the shadow of death and ain't obvious. Jina yangu imekuwa talk of the town, car fast and furious. The colony snitch, prison's a breath. And I'm industrious. Maget crusher wanasema nimeiva. Pass na Chantel nimetokelezea. Nime come blind for long, come unai. Bali nimepotelea. I come in for castages, the HIV, like HIV. Wananiito akiniona, wananijua. I got the unique MV. Parade in the darkness, nija. Nina shame in UV. Usini beef, usini mess, minoma. Utachokoza Avril na Maya. Trick given a caution, kuna vile ni kubaya. Ganya mta, silipi street ikonazo ka alfayo. Awa wezi ni natima, ulizia brayo. Amu ni wezi you niggas. El Nino aka Nairobi. Melody House, Elena Baby, Bomba Clutch, I'm getting paid.